Yewe mukama osanide echitibwa okoze binji ebinene we kabaka Wakole kubo munyanja abana ba Israeli ne bayitamo tewali kizibu joli abalwadde bawona abazibe balaba tewali kizibu joli
tewali kizibu joli
Gayugu mizibwa enjegere zikutuka abasibe bafune dembe Yesu tewali kizibu joli
Tewali